look and shine upon that. You're so beautiful, well you make it pop. And I never lie to you, precious mama. Una midomo inavutia kuilamba. Ni mtoto wa patan, ila nisha datana. Sijui nitunge au niganja, ana nisha wakana. Ni mtoto wa patan, ila nisha datana. Sijui nitunge au niganja, mana nisha wakana.
Shut up.